Cheesy.
Sina sifa za kihaya, nilichojaliwa mahaba, imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniokoa Mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business, kama gym unenda fitness. For your love I never do less. For you, baby, you, baby. Ahore G, Regina, ahore G, Regina, ahore G. Yeah, yeah. Ahore G, Regina, ahore G, Regina, ahore G, Regina.
Kitita, kitita. If you wanna be a movie star, movie star ni na kikizi soisha, soisha. Ukama simu ocha, unani tocha, na kuhitaji tele. I can do without your love.
Kama simu ocha, unani tocha, na kuhitaji tele.
Mama,
kuona. Nataka kolabo.
Nenda kwitha wakuve na po. Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Midomo zetu ziguzane.
Kolabo.
Kitandani nisonge.
Kolabo.
Nikukumbate kwa mapenzi.
Kolabo.
Girl you be my one and only.
Kala.
Kolabo baby.
Kala.
You be my one and only.
Kala.
Kolabo.
Ni confuse. Unavotambea wani seduce you. Una mwaga wote kama fisi. Na misa fisi. Umami. Oh baby it's true. Mapenzi yangu kwa karezi reduce you. Mina mwaga wote mashiri. Mahani. Oh baby.
Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Midomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kitandani nisonge.
Kolabo.
Na kiuno mbongo.
Oh, minatweta. Nafikita jicho hivo. Oh, dalili kama zote. Kuseka na vitendo.
Sauti tunasimama wima.
Ukigusa switch tundo taina zima.
Na wewe saka dinataja jina.
I can't wait to be fixed on tapato zima.
Know that I can't take it no more. Nanumiza la kufanya na sina. I'm feeling low to sister no more. Yani visa 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Na new visa la kufanya sina. Baby I can take it no more. Can I take it?
Make love. Make love to you. After this COVID-19.
I can't wait to make love.
Make love to you after this COVID-19.
DJ O'Cheesy.
Yeah, sijui atafanyeje, sijui atafanye nini mi. Mana atasiamini. No, nilikula kiapo mkungoje. Ila bado haingia kilini. Mana shakula ya mini yawe Kwa mashogazo lichocha mafumbo. Ngoja ngoja inanyumiza tumbo. Masikini umesha fata mkumbo. Yani umesepa. Umeziacha smejeza narundo. Na unaponda yangu fupi nyundo. Eti unangonga tajiri wa vundo. Ndo chanzo menkwepa. Na ima imani tajijengea. Nisiku waze kwa ubaya. Kwa ubaya. Mana bifo nilitimia. Leo wefano bandama umepanduka. Labangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simazi menyele mashiringi mepinduka. Kama usiporudi itachelewa. Hawa kupona nitachelewa. Nitachelewa mama.
Nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo.
Nitachelewa.
Yeah.
Kupona nitachelewa.
Kasi wera nitena.
Kupona nitachelewa.
Kuna warembo bila idadi. Bila di kinge chai. Uko na mfalme ni kama jadi. Leo na piga dry. Mashup N1 is Jamaican girl. Amazing girl. I can't deny. Nikikufata ntakodi nguo. Penzi lako alina kituo. Me go never leave you kio. Ata kwa ndama ufike tu.
Nikikupata si kwati.
Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. I never leave you
back,
yeah. You never leave me back,
yeah.
I never leave you
back, yeah. Jackie. Nimekutana na wengi sana. Wanene wadogo na wembamba. But I'm no time.
you rocking, baby girl. All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Should I be the one? Should I be the only? You're my number one. Never leave you lonely.
Baby girl, you the one. That I know, no. I know. I'm a
I'm
up in my feelings. Baby, I can never let you go. Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical, but you don't know. Umenichemsha ubongo, baby, nimekubali. Baby, nimekubali, yeah. Ay, daga kubye simanyi. The way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know who body. Ay, wanna
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. It must be your smile. Dolina ni fa. Dolina ni fa. Lo he seca moyo. Chobori wapoteze Nikupe sukari jinumile Kachumba kachori jinogeze Eh, baba, baba inogeze
Nobody love me like you do
Like you do
Love you like I do
Like you do
Love me like you do
Oh yeah, yeah, yeah
Cause nobody girl Love me like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me like
yeah.
you do Nobody feel love you like I do. Anything I do for you. Girl, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Yeah. Physically, mentally, I got do your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar from my top of my cake. Original and I swear no be fake
okay.
My baby
Oh baby
yeah.
My baby
yeah. My baby yeah.
Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Yeah shit.
Oh you boy, boy.
Mambo Mbaya.
Oh yeah. Yeah shit.
Oh you boy, boy. Rusuru, chuku chuku ni sosu mole Mina ninginia, kumarati ni popole
On the beat
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe Mina kuzimia, sizingu we unisumbu wewe we. Mapenzi yetu, niya mimi na wewe tu Usisikize watu, wananongwa mbaya Basi nifanyi kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishike magoti Nileweshe mkomboti oh, Mimu zako imeshankolea My baby boy oh, Ukenda zako minta nyongonyea oh, Mimu zako imeshankolea My baby boy Ukienda zako minta nyongonye
Acheli zambi
Bibi unapenda pia giza giza Kama ujanizo we
Achaji wali zambi
Manara haya kuingiza Ujue inapotoke
Acheli zambi
Unapenda pia giza giza Kama ujanizo we
Achaji wali zambi
Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha vitonga
Penye dhiki na shuruma
yako ndo ulinikumbata. Pikipiki upande uba, popote lipo kanifuata. Bado wananiita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Baby, unapenda vya giza giza kama ujanizowe. Mana raha ya kuingiza ujue inapotokea.
On the beat.
Chocolate kalama, hata siyele. Kanipata pata, kwani kanipata aje. Ameni wezo wezo, nimi nata nata. Kwa jinsi na kupenda na nashindo kukukata. Ndo ujinga uo. Umeni wezo wezo, umeni pali mbota. Ndo nini do. Kini paka pensi pasibia zimbatata. Ndo chipsi zo. Vinyama nyama, pili pili wash, ndo tamu ivo. Baby wala dumi dumi dumi, dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni. Dumi dumi dumi, dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto, baba leta ukuni.
Nairobi's illest DJ, OGZ. Follow on Facebook and Instagram at DJOGZ254.
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi. Na kila nikikutazama nafani fikiri harusi. Nafikiri kusushela, nafikiri kususuti. Sifikiri kutumia kinga ta waseme una virusi. Viuno vingi kama Christian Bella, Peace ya Mtela, African Princess Nandela. Tawalika na mpunga waje kula mchele. So natoa siri za nyuma tapa city za mbele.
Mapiga moro mama ya nakwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio. Mapiga moro mama ya nakwenda mbio. Nisamehe kama napo kwenda sio.
Zile kata kato kapinda mgongo. Ulipo sema tango kawachanganya wabongo. Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo. Labda rushe matofali mana shazoe ya madongo.
Dumia, dumi dumi dumi. Dumi dumi dumi. Nanda kibiriti ni washa moto. Baba leta ukuni.
Kikaona kakipita, aki sister. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudi anafanya. Nyuma na boy tawanya, nikipiga miluzi anankaya. Anadeka, eh, ah. Nikimwita anadeka, eh.
unaposugua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaitibua, hebu sasambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijali geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma,
noma.
Jeusi melani, chokoleti. Ikorada ya kenoma,
noma, noma.
Hey, ikazuri kasupa kinege. Jicho lake la nipa kadege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipe ni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankanya.
Ila anadeka, de, ah.
Nikimwita anadeka, de,
ah.
Akipita anadeka, de,
ah.
Eti anadeka.
Satana kasoro kasoro. Girl,
oh,
you want a vacation? Twende Komoro Komoro. Una mwanya wakichaga, uchochoro uchochoro.
Yo body bam bam, tina tam tam. Vile natafuna utasema gam gam. So bebe gam gam, twende zam zam. Mida ya mikate kuipaka jam jam. Wo yo yo yo. Kama toko Jamaica mwendo wa cigarette, tunawasha malaita. Wo yo yo yo. So bebe do like a fighter, bend down. Tukulenge ma sniper.
I like the way you do like this. The way you do like this, eh. I like the way you go my sis. The way you walk like me. It's like Kati 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 Kati
Kati Kati. DJ O'Cheesy.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichokipanda. Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lepo kune gang lepo. Siku zote kisichokuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe pambana upate salari. Kila usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. Walove kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Mnafanya niongeze BD. We love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love.
Njia ngumu nilizopita. Mkani pana jina mkasema ni itwe.
Yeshi. Kone boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi.
Kama una pigo za kirembo ni
yeshi. Kunde boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi.
No 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 no.
Hata we ni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni yeshi.
Walo kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Ulo kwa wanaki wa Insta. Mnafanya niongeze
nini. Ninaamini Mungu yupo tena. Naongea naye. Yapo sisi sauti ya nikianguka ntainuka tena. So usishangae waitembo na aso peke yake. Kuja ino unapokiokota ndo kati ya kutunza. Ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo wakati ya kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nimeumbwa na subra. Cheki madiri ya navobongana. Cause nyota yangu ni ribda. Kuna siwaone walotumwa kunitukana. Vicho vyao viko kibla, eh. Tena squeezy hata simbi sana. Acha washindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. We love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love.
Jirangumu nilizo
amevamia. Cheza mosimosi usijokomia. Watoto wakali kina Carolina Halima walipojiachia. Leo tunapiga show, yani paka pokoriko iko pale mukiwika Kenya no. Na fila bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka pokoriko iko pale mukiwika Kenya no. Na fila bado iko, iko. Na sijidai, upendo mine sambasa. Wote wamai, wakaka zina wadadas. Wanafurai, koma zaku zina wabamba eh, sinavochuna kwa speaker iko.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani poro.
Mina wapa poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani.
Mina wapa poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani.
Mina wapa poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo
mina wapa poro dani. Flow Kings Entertainment.
Kama bahati sana karaoi nimeipata kwako baby. Usinichukulie poa, mama dictate you baby. Mti mwema nipigwe mawe sababu yako baby. Wapinzana wananichora na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje chukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto kiaina, nikuvishe pete faina. Baby we wa moto, wa moto.
You're so hot,
hey.
You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia wewe bebe nataka. Weni ngune wa mapezi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata. Wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao. Wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. Hatari, achana nao. Una meri pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Kufishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
You're so hot.
Yo.
Sweet
pie. Olala. Yo. Come estás? You call me Kiba, they call me King Kiba. Baba Kianto, sola mama Kiba. Jami na Shiba, mresh kwa kuiga. Enamora. Shamba mwiko kwa mtoto wa Kariako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mixa mkongoto, wonga uza siso. Mindo bisho. Iga na kustopu mwone. Ochuru ziki hata tone. Mina fanya wimbo, wona fanya skendo. Wone kane. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja unajigamba. Unajona mchanja, unatamba san. Idioka. Yeah. Mediocre, speedy mediocre, oh. Mediocre, yeah. Oh, mediocre, 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 yeah. Mediocre, oh. Mediocre, oh. Hey. Mediocre, yeah. Yeah, yeah, yeah. Brumbaka chini, bigo. Unataka ukina mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Stage mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washunguno, washunguno. No, no, no.
Nairobi's yeah. Illest DJ, O-Cheezy. Follow on Facebook and Instagram at DJ O-Cheezy 254.
Yup. Bidi bum, bidi bum. Oh na 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 na. Oh na. Yeah.
DJ O-Cheezy.
Esho boka. Nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani. Nikupe vya kukupaga wisha.
Ordinary girl, chunga, yeah, yeah, yeah.
Sambu isia, umezikoroga. Na
macho haya naga pazia, Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush, you can look baby but you can't touch, na sikupi, yani mpaka ni kwelewe.
So kama na kunye melea, nika moyo gangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo, nitataka nyikiwa.
Yeah. night. Would you dance a little while? Would you tell the DJ to play a song? I know you want some more. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. Can you spend the night with me? Yeah, yeah, yeah. Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care. Miguno, nafika. Wapambe wakisema we don't care.
Give you all my money, let me invest it. Baby, you the bestie, of the bestie. Hey, I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love, oh.
You got me
falling in love. Marco! Wake up time, lady. Kabla kuja kucha my lady, naisi na daddy. Ukisimama kwa kucha my lady, naisi joto, sio joto, baridi, sio baridi. Nakuwa katoto, katoto, unavyo nifariji. Hizo bingili, bingili, baka chini. Nakupa pingili, bafuni, kabatini. Bebe la kutimbuli, timbuli, la kijini.
Wendo nankosha.
Sasa unanuna nini? Hauna dhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi. Boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini. Niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini. Ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana usiku wa manane. Tena nafunga na suna. Mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma.
Nikirudi na asira, asira. Nizoe. Mambo magumu bado bila, bila. Niombe. Nikirudi na asira, asira. Nizoe. Mambo magumu bado bila, bila. Niombe.
Haijakasa.
Nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa.
Shida na dhiki zitakwisha baby.
Halijakasa.
Uchana kope makeup utapaka.
Halijakasa.
Tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Nairobi's illest DJ O'Cheesy. Follow on Facebook and Instagram at DJ O'Cheesy 254.
Choche akuni kipenzi changu.
asubuhi tumbo likikuminginya, pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa, najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani, ununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno, jua shida rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah, kirudi na asira, asira nizoe. Mambo magumu bado bila bila, niombe. Nikirudi na asira, asira nizoe. Mambo magumu bado bila bila, niombe. Halijakasa, nivumilie, ipo siku tutapata.
Halijakasa,
shida na dhiki zitakwisha. Pendo limenizidia, acha niseme, niseme, dozi imeniingia. Baby jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaeko ndo penye, ndo penye, woja subiria. Baby niheme, niheme, derevo wa moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta
taratibu mwezangu, penzi njia yenye matuta.
Tuta
amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa
nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa.
Fupa
kisura cha upole kama mama yangu.
Talala
unifunde kwa mkole, uwe somo yangu.
Talala
ubatuli sosomole, chuzi kwa matandu.
Talala
nile mungo kwa kidole, mambo chambu chambu. Baby you make me
aye,
you make me fall in love.
Aye,
and I go tell my mama.
Aye,
you make me fall in love.
Aye,
pole dear ex. Mwezako nipo salama, yeah, salama. Mambo ya mastresi nisha sahau hizo zama, yeah, hizo zama. Akusizeki na dekezo tazani mwana, yeah, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, yeah, gawana. Penzi zila kudoko wa doko,
oh, doko.
Nakula kwa kunyofo wa nyofo,
oh, nyofo.
Kama embe nalipopo wa popo,
oh, popo.
Uku tunajifoto wa foto,
oh, foto.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Talala
unifunde kwa mkole, uwe somo yangu.
Talala
ubatuli sosomole, chuzi kwa matandu.
Talala
nile bungo kwa kidole, mambo chambu chambu. Baby you make me
aye, aye, aye. You make me fall in love. Aye, aye.
And I go tell my mama.
DJ OGZ.
Kama moyo kangu kachoyo, ila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana, macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe,
oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai kweli. Ndo shazama usinipige kipapai. Miapo kwa kwa shabwaga moya usiulahai kweli. ndo isha kwa mauna chotaka sikatai yani. Najua bado amini, haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we.
Oh mama.
Ntafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you takimbia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kwetu.
Mwenzako migulu chekele. Wanali na ugulia kwa nje bwerele. Sema upendacho utakula chekele. Kinyama kurumagia ankuchumia tembele. Na bila uruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mimtoto unanikuza. Unanichezaje kwa itu, okoro wa itu. You da give me banana, your love is tamana. Nacheza kwa itu, okoro wa itu. My baby tuacheze shana hey. Tunashikana shikana. Tunacheze shana che, che, che. Rumba che. Zina toka che, che. Tukigusana gusana
hey, unapendaga chakalate. Ma vanilla lila, tam tam sweetie, nikichenga karocha mila. Penzi kwenye sauti watupai. Kupali pambe moto kama mafuta kwa karai. Na uliva katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Kitwa ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa taniko ko. Kori koko mama tanyua.
Nikumeshe.
Ya leo kiboko.
Nikumeshe.
Meziti utamu.
Nikumeshe. She she.
Asa kukwacha we.
Taweza.
Nine kwa mwengine.
Taweza.
Teuri sina.
Chisi tuwa cheze shana
hey. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che che che. Rumba che. Sina toka che che. Tukigusa na gusana.
Are you alive?
Maja kapita, mikigo na ushafika. Ina ganyo genita, baby. Shauru taki kabisa. Eti unache na visa. Ya fira mina musa, vingi. Ikilala na utakama. Naniita, nafumba manchu, navuta shuka. Naona napumba zika. Unishika kongipo hapo nafarigika. Mambo yako mahaba yako. No mana natono no kawe.
Wana 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 wana. Pale tulipo kutana. Mikono tukapeana. Macho ya kati zamana. Wana 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 wana. Pale tulipo kutana. Na makubadilishana. Nafsi kukubaliana.
Sema marathi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi,
ameniba nusura jeuri sina tena wendo gazi menimaliza hasira sihumwe wakisema nirekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinuna nibembeleze usinibebeni pulize watume na washituke roza zihume minipike ule chote.
This goes out to all the sexy ladies in the house.
Weka bandwenja insta ama snapchat utaona mamiji weka vimoji vifilter visura vyao vimenona manavojesha beduana za makeup wezi pita bila kudouble tap vima uwa wanavyoji snap wanatukomesha status whatsapp we masepetu sex hairini woya sex hamisa mobeto sex lulu diva sex mama cookie sex Joketi Mwegelo sex Elizabeth Michael sex Yaki Wapa sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex Sex, sexy mama sex
Kuna wanaovaa mawiki Na wanonyoa vidukuduku Kina mbalulu na gigi Kuindalini na zuchu zuchu Iyo miendo akitembea Kama wanakanyaga tope Fiuno vimewalegea Kama wanapigia yope Tana Shadona sex Vera Sidika sex Sanji Waldi sex Kajala Masanja sex Zari Debosi sex Juma Lokole
Aaaa, ah, kufukea wana
Kwa ni mekosea wapi wa jumbe?
Okay, let's go
Sex, 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 mama sex Sex, sex, mama sex
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya ni kudanganya Mugabe ni uongo sio sawa hata nyota yangu mimi ya sufuri sio wakupata tena kula yangu tumazabe sina mchongo kachawa what I believe in my no love you pull on paka moyo akauka vipande nimeumbwa na wivu mimi na wivu moyo Mboku, hakuwaga mchoyo Kutwa miguru pande Kwanza mapenzi ya mezalua bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shagukani Agiza nyama na pombe Atulewe tuende chumbani Nikupe mwogu wa jangombe Kisiginu kiwe begani Baby ulani Misuizagi kuzunguka Kupe kabla kuja pambazuka
One night One night to stay
Konde boy Squeeze kupenda penda Kumepitwa na muda
One night to stay
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja
One night to stay
Usijidanganye umemkamata Mtoto wa mujini Magoli mengi samata Hata uzame chumvini Ila kuna waze wa migodi Awagonga gihodi Ujifanyi mjanja unachunga Ila ndo wanalipa kodi Hata danganya naenda jogging Kumbe yuko loji Kweza kona jaza mimba Woko jimu na jaza body What I believe No money no law Yupolo mpaga moyo Akaugawa vipande Nimeumbwa na wivu Mina wivu moyo wangu sambofu Hakuwaga mchoyo Kutu miguru pande Kwanza mapenzi ya mezaliwa bombe Masongi kwenye majani Utaweza mwana wa mbonde Ya memshinda sharukani
Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzagi kuzunguka.
Yani nipe nikupe, kaka kuja pamba suka.
DJ OGZ.
Upendani vitendo, si maneno maneno. Leo nakupa kitengo, kwa kufika malengo. Umesiba mapengo, kwa upendo upendo. Bwana wana zingo, hamsini vikao vya sendo fie.
Maana mrembo nakujuza mama, nashukuru umekuza. Chanda mapete nakutunza, na namba moja wote waburuza. Na umesha nisimaye na yoyoyoyoyo love mama yo mama ya na yoyoyoyo mama yo. Na umesha nisimaye na yoyoyoyoyo
Toto langu bebe, mkitike sana
kama chani na udongo. Nje ya sayari ngekuita kimondo. Na majungu ya kibongo, na usiape time ya kutibu wenyongo. No,
mana mrembo na kujuza, mana na shukuru umekuza. Chanda chema pete na kutunza, namba kuja ote waburuza. Na umesha nizima
na yo love.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama. Nina wewe, hadi milele. Komesha wachokozi, wabaki kututazama. Tuwatoe, jasho la nywele. Nimesikia habari, eti kuna mtu twamkera. Mbona akae tayari? Mana, bado movie ili trela.
Na usiku ni kumate. Oh my baby boo, wake ningate ngate. You know I love you.
Nikizidi ugomvi unichape. Sina farungu, kwenye joto ni pepe. Mwanani wangu,
penzi letu kwa ofaya.
Litawachoma sana.
Ada, kinachotaka sanafsi upasi sabuni. Kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ntie nyavuni. Tena wasikutishe kwa jumbe zao za kata. Mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahaba ni tashtiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ipilizi, kutu wanajisumbua. Ufupa kashindwa fisi, waupaka utawaua.
Dodo, dodo, nimeokota dodo na mjani wake.
Nimeokota dodo,
nitaye mkera nishauri sake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Omi mwenzenu dodo,
nitaye mkera nishauri sake.
nitawacho Asa baby nicheze shengo
Gondo, gondo iguango
Atuli cheze ngondo
Gondo, gondo iguango
Timwili, timwili, tutimwili
Gondo,
baka kupamba zuke Ay, gondo
Are you nice, sir?
Ni familia inapiga miayo yanafurahisha ufanyayo
uni shamba
inaboa kudada deki dereva upataki kova deki etingiza pesa iongezeki
uni shamba
yupo kitandani kajilegeza minishajipaka vya kuteleza eti baby leo simba wanachenza
uni shamba
azibandi materio kuto na like picha za makalio vya wenzako sikipe madhamanio
uni shamba
Ashura mbagala, una pakula pakulala Komenti ndefu picha za kajala, huo tunaita
Uoni ushamba
Uoni ushamba, uoni Uoni ushamba, uoni Uoni ushamba, uoni
Uoni ushamba
Malegendi si wamerudisha vita Wanaofia eti jesha na wapita Bila sababu wana nikunji andita
Uoni ushamba
Kata nili galagaze Alina meno ilo simbaze Dikila demu lazima litangaze Huo tunahita
Uoni ushamba
Hivi dunia ndo ipo kikomo Manaji waganga wanapiga promo Hadi insta wanapeji za kujipigia domo
Uoni ushamba
Amepanga chumba kwa vingunguti Yupo mbezi kwa demu pesa tafuti Vipa kikupiga kibuti
Uoni ushamba
Konda wa dala dala Menipitisha batimbaya nililala Unataka limete na nebuzara
Uoni ushamba
Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni
Uoni ushamba
Kaja na vumbi uso umefuba Anadai kapaka poda Kanio manauri ya uba Yule na muna na panda muda Kitu vingine haviji kwa ubongo Funguze ni sifa wanaso mchongo Demu umju na mpaki ya mkongo
Uoni ushamba
Yendo kalewa kuliko wote Anaima na kucheza ngoma zote Wakati wakulipa bili sina chochote
Uoni ushamba
Nino yote inji anachekelea Asante baby nimepokea Asa mbono ujatuma na kutolea
Uoni ushamba
Umepambazuka alfajiri Tupo kabu mana nasema subiri Yani kisa yeye ndo mwenye usafiri
Uoni ushamba
Tunashishi panumba ya kupanga Mwenze tunatulete ya muganga Unatakote tone kane wanga Uo tunahita
Uoni ushamba
Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni
Uoni ushamba
Hata kama tumekutana mchana Unasema ujala Asukusi Mino kwa msaki Amaboko
Amaboko
Amagunu
Amagunu
Amaboko
Amaboko
Amagunu Watoto wa bibi Wanacheza kote mpaka kwenye matope Wanavua wiki Kama wamegombana na ebito Fanya kama unadukua
Twende sasa
Unanengua
Twende sasa
Unapika na pakua
Twende sasa
Chukua
Twende sasa
Sema bobo bobo
Tunakesha popo
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe
Tunakesha popo
Nasema popo popo
Tunakesha popo
Shika pesa tusepe silali mwenyewe
Tunakesha popo
Ana sasambua
kalewa.
Ana kipeno
kalewa.
Ana jichatua
kalewa.
Ay 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 ay
kalewa.
We amaboko
eh amaboko
eh amagulu
eh amagulu
amaboko
eh amaboko
eh amagulu
eh amagulu
abasi
Asa baby show, show nyesha litokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipiti titi, wendofo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Kwenye nyomi kichichi, wanyoni tikigi. Tuende paka moni kipiti, tingza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara, mbuta kama sigara. Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tunewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe,
tunakesha popo.
Ayayay.
Kime mpana,
oh kidaluso.
Kime mpana,
kaisha leo.
Kime mpana,
msomba kama fuso.
Kime mpana,
umo
amaboko
eh amaboko
eh amagulu
eh amagulu
amaboko
eh amaboko
eh amagulu
eh amagulu
abasi
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani boy, yuko na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni vani boy, yuko na mtoto atandale.
Sachezesha kilasu,
kilasu.
Akilasu, akilasu,
kilasu.
Sazungusha kilasu,
kilasu.
Kilasu, akilasu,
kilasu.
Aga, kauna kibana kwa kwa pa,
kilasu.
Kilete kwa gapa,
kilasu.
Mamna rusha nataka,
kilasu.
Swadakta,
kilasu.
DJ O Cheesy.